ngathi nizuthwala nasi sidanga wena woyisile abaninzi bayandazi ngoba vele bashiyile anesikhathi sobethetha faka iphithi babonise mna ngetalente yamo anzazi nzophelela phi mara ndizokwenza shoba ndiholda i-BPD notoring tones abarephi ngathi banetons abayazi bayamasha but still bayangcoma sekrephazi xa nindibona nencancazela vumani abanye kudala besiza kodwa asiva kazi uthatha ulizwi umrephu nezi kwi-hip hop ahlali nani lena rapper sekazini yaxoka nizondazi abebuza unezi mbani bekekelise intloko dasani is my favorite ayingosuke cule nayo kutsho ukuthi fana naye yazazi banifani naye kodwa funa ufana naye and ndizofana naye amajita amanitsi awalibonela idlalayo kwezi female rappers awalibonela idlalayo mna xa ndirephayo kuphulula zonke ifihlo and kwabanifilayo zimanxi esifasileyo andilohasha lamdyarho wena pusha sigorogoro bayaxoka xa besithesweni bakubhala inzolo mna xa ngikhola amasimba ndiqala ngqondo ukubetha intloko amagqirha namaxhola yayazi andiva siphondo abarepha bafostaya ndisiboni isidingo sabo mabayeke lapha kuthi thina shaye esidume ngazo mna ndayibona kwaqala kwezikhethi izigolo zayo zenzi zamacula ngathi ububhanqa kwezi zijudo abarepha bafostaya ndisiboni isidingo sabo mabayeke lapha kuthi thina shaye esidume ngazo mna ndayibona kwaqala kwezikhethi izigolo zayo zenzi zamacula ngathi ububhanqa kwezi zijudo
Vulani space yingene lendlovu nifasi boots chintshe iphesi yabona ngomduvu xaqhala track ngekho witness boyazi yiswaka khanhlala back driver mina manje ndambi ndistaka omasaka noma ndaba bayafana ngamaxaxe lemichaka ethando sixaka xa sisifika ixhamazela sebefana nama orange uyabona ndiyabaxoza bathi bafuna some more history nonezi yiboza motherfucker true kibele stimela sam motherfucker who ongama kulendlela yam motherfucker singapicha gethi zam Ukushala maphela iplan baninzi bayifuna phakhuma abantu bebhayitha kodwa namhlanje bavuma manje babona le move kunzima ukuyifake kuba yifuna yimuli imane betfaka kwimike bafuna yiproof ingaba unesisebukhali ovele kwathula abantwana kwehla amaqhali queen of rap la body back season unganiki you reason phazamisa kwibuzz nigga I'm still speeding no more fast I'm the queen of the jungle ngenza lula bring your own fans you can see insase cooler
on the last boom my call as giant villas and as a soul